bombs. It's your boy Vanito the owner. The hit maker. Chao Zizo, Steve J, Sifuna, Gacho, my guy.
Baby, wish on any good.
Vintu vina mwatashako Sinizi wangatuma ni kumbukako Deep down my heart mtima unaponya ndawa This time ni machali great Pari is a time nenzo penda ndio wanga super date Hawa wist ina dating epo iwe 9 Cause you made me kuskuu tenga vima 9 Nika tuma phone ati number busy Uvipanga big time wati uri busy Nika piti samo ben muve unachita Mtima umawawa kusowa na vochita Hawa wist ina kumane epo iwe 9 Wandu wenza ziwa li ulavu iwe 9 Venona ni chita, awe mpachukungu Wena choka muri shaku, nambo vina song Sinizi wa why, kayona ni jesa Ndewa vene vichitika sinomo
Oh baby, ushonga ni kumbu keko Oh baby, ushonga ni kumbu keko Unani kwenye la mutima wanga Nupasa wina labu yanga
Kapasichu niyo kawa Nothing to say since wanipoka mapao Love wenzo nilangisa pa manze inasowa Osa ziba enze fake flashlight wenzo towa Nisanika sanika kansu unipanga brand Kukupasa vili vonse my love never mind Wenzo funa sugar daddy na pajelo Haipad unani panila mutima kuno danda ula mwanda yeah. Okay, send me the text in if it venzo short Angaluwa na pangono nenzo bila kuripote Every thing to venue una simba mini nenzo lota Tell me useka kote on media veo post that
Baby, ushonga ni kumbuke